La oss gå.
Hvor kommer familien din opprinnelig fra?
Where is your family from originally?
Snakker du noen andre språk?
Do you speak any other languages?
Hvor vokste du opp?
Where did you grow up?
Hvor gammel du?
How old are you?
Hva gjør du på jobb?
What do you do for work?
Du gift?
Are you married?
Har du noen søsken?
Do you have any siblings?
Hvor bor foreldrene dine?
Where do your parents live?
Hva slags arbeid gjorde foreldrene dine?
What type of work did your parents do?
Jeg beklager at faren din døde.
I'm sorry that your dad passed away.
Jeg beklager tapet ditt.
I'm sorry for your loss.
Har du noen barn?
Do you have any children?
Hvor gamle barna dine?
How old are your kids?
Hva driver barna dine med?
What do your kids do for a living?
Kommer barna dine hit for å besøke deg ofte?
Do your kids come here to visit you often?
Har du noen barnebarn?
Do you have any grandchildren?
Hvor ofte ser du familien din?
How often do you see your family?
Når var siste gang du dro hjem?
When was the last time you went home?
Savner du hjemmet ditt?
Do you miss your home?
Du glad for at du bor her nå?
Are you happy that you live here now?
Hva liker du best med å bo her?
What do you like most about living here?